been a minute manse, lakini sahii tumerudi
first time kukawia
tumerudi ntacha watu waji introduce hapa tuanze na mkale hapa.
Keep meno.
Imekuwa keep meno for a minute na jom mini miss. Mbe miss vibe yangu for a minute. So, mkwe ready. Hii ni ile special. Hii ya mtazoya. Walai kila shake na paa special.
Kila siku ni special.
Ni special day. Uo nanga special.
Medium special. Ni mzee hapa hivi. Na leo tuko na guest kwa studio. Tutuache kipimeno mpige shout out.
So, uges mwenye ako kwa studio ni si mgeni, ni buizo wangu, na mjiwa for a minute. Eh? So, nita mwacha ajipige intro, ajintroduce vizuri. Eh?
Wagwan, naitwa Shem, niko on.
Kweli. So, wiki zenye zimekuwa jaman.
Wiki yangu imekuwa mbaya msi.
Sikwambia usome.
Sikwambia usome kwa na YouTube. Hey buda, mimi nasoma. Mimi siyasema juu exam. Wiki yangu imekuwa mbaya. Juu ya goto wangu, alifanya shit flani hapo nje sikufurahia, lakini anyway tutaingia hapo.
Hadi dunini, hebu niambie juu anakuanga goto wangu. Mimi sijaona kitu amefanya mbaya.
Ati kinyo mefaya mbaya? Ya, yo shit, I think bo. Jekola li apologize.
Mimi niko nadhani ya ball, niko na shanga Messi, Messi amedu.
Ah yes, niko sasa alishamaliza kila kitu.
Shara tu zamana. Cheki. Oya. Ndio zamana. Niongeleleaje midget?
Eh bro. Umesawadi yako kwa hiyo category.
Unajua mzazi na make sense mbona ni fan wa Messi. Wote ni midget. Ile shida yake ya, shida ile ya Messi ya kile ni tangu waje. Kuna staff ana ni tangu waje, ye ugonjwa yake.
Goodness.
Don't be dumb. Kuna yo condition na kuanga nayo, but on the low.
Autism.
Yeah. Buda, what's yako autistic? What's yako autistic? What do you mean?
Hey, Amida, ndia vizuri.
What do you mean? Same case for this guy. Ina make sense mzazi kuwa.
Lakini shara. Jikutoka episode gani?
Bro, mzazi yako na autism. Unangi vitudu.
Ronaldo ananga nini?
Unangi
kutunia kingine.
Wacha nikwambie, mi hakuna fan kingine.
Mikono ujongelea about football yake.
Hey, exactly. Goats ni Roro, alafu Messi anaingia number 2. Mimi nampa respect. Mimi na kubali kusema yeye number 1 kwako. Mimi sijazua. Mimi nasema tu wako autistic. Do you wanna cry? Eh? You got this best thing in nigga.
Hey, hapo hivyo. Anyewe
tunafika
hapo. Tunafika hapo.
Yeye kitu ya J Cole pia mimi sikuelewa mbona alifanya.
Yeye sije kunifurahisha hata.
Lazima.
Okay, tutafika hapo kwa this.
Lakini pia for my exam sorry see me for my exam mimi naizimeendelea vizuri, lakini kuna stuff line we notice like tuta get to like delve into it episode ikiingilia, like we notice like na most of the students ku easy like interest yao ya masomo like ime die down like compared to
kuna time imeshaikuwa juu.
Yeah.
Kuna gakale kwa
nini? Walai.
Zi kuna time wase literally alikuwa anakuja kusoma vitu anataka juu ni passion.
Eh hey, kuna hasa
ili kwa time ya
babu. Akina sisi. Bro. I mean school.
Wiki yangu imekuwa aje mse?
Eh wiki yangu imekuwa takataka Mr. Dangani.
As always.
Yangu imekuwa takataka. Yaani sijakuwa in touch with what I'm supposed to do. So everything imekuwa surprise. Niko like, tunafaa tu submit exam leo. Tunafaa tupeleke this and that pale hivyo. So, sijakuwa on top of things. Na inibama.
Pause.
As much as napenda kuwa on top of things. Sijakuwa on top of things this time round. So, pause. Ningependa kuwa on top of things.
Pause. Tulikwambia usipostpone vitu. Sasa wana kina kuramba.
naona kweli, lakini I won't mind.
Besides, ama ushamaliza kuwa juu ya vitu.
Mi wiki yangu tu ni complaining. Nikianza sahii hatutamaliza. Nikianza tukongea sahii, hey, itabidi mmenibukia therapy session.
Mi pia nimekuwa pia. Kuna tulikuwa tu drop episode a bit earlier, but tulikuwa na some business we were doing. Tulikuwa Shine FM 99.9 FM. Exactly.
I'm disappointed.
Zi, nilikuwa takuona kama bado mnakumbuka. For those who tuned in, hii ilikuwa Station Fiti, collab hapo ya Shine na Fresh and Clean. Besides that, mimi nimekuwa fiti, hey, lakini last week ilikuwa hivi kidogo mjio chako wetu. Mimi nilikuwa naenda bana. Wiki ikianza nilikuwa nimepigwa na flu. Nadhani ni malaria. Hey, nilienda hosi, nikajua nilikuwa na bacterial infection. Mi siyezi master ugonjwa, Mungu amekuwa mkinipea grace, siyezi juu hizo terminology. Besides ya, mi nimekuwa too fit, lakini eh, kidogo ni kufe, nikaa naenda hiyo day. But, mambo imekuwa fit, mi siyezi complain kuhusu exams. Sijasema ati, yani siyezi complain, bali next time do better. lakini wasee wachambue.
Kabisa. Don't be like us.
Like us?
Pause, like me.
Wewe unajua wewe. Wiki yako imekuwaje bro?
Mimi wiki yangu imekuwa tu PT, my exam. Pambana tu, hakuna kitu na maana.
Otherwise, weekend, sikukuu yenu ilikuwaje?
Sikukuu. Enyewe ni blue.
Yangu ilikuwa kukata na shock. National cotton candy
miss, day. Miss Con me celebrating for 20.
Okay, celebrate. Adi misi kucelebrate kuliko kuna nyesha uji.
Nigga thinks atakuwa unika kusema nyesha kucelebrate. Kiuwa
ala. Story. Ni different style.
Autism.
So wetu ambi ulifanya nini hiyo siku kubwa ya 420?
Ambi mimi kwa netu chill kejani. Nothing much. But yeah. I had plans.
Fair enough.
But a priorities ngini ilibidi nizieke like before hizo plans sasa.
Oh, Mr. Wadanganya. 420 mimi kwa tunafuta kamasi mtaani. That is the only thing I could do. Eh? Kuliko kunanyesha. Na plus, nilikuwa naona nikanta shikuwa na flu. So, nikaona.
Mjoto na shikuwa na flu juwa kwa na watu. Hii yako itakuwa.
Yangu ni mvua. Yangu ni mvua. I am sorry.
Same. Yangu pia ilikuwa baridi.
Ukutumia kitu.
Yeah. Saturday, I had soccer that day, you know. Kulikuwa na award.
Soccer.
Yeah, soccer, bro.
Sorry, we are sorry.
Njua football, kwetu ni ile ya. Ile ya kugongana. Njua mwezi digi. Lakini ilikuwa hivyo. So, I had some. You call it
football. Mnacheza ya wapi hapa?
Njua msezi rada. Kulikuwa na, kulikuwa bedhe na finals. Plani huko hivi. Za ligi na kuanga huko. Yeah, na pia kulikuwa na mawadi ni hivi. Nilimuwa kala hizi huko nikacheki. Nilikuwa nita kuswim pia siku. Weza ikakata.
Mwadi man. Mazo. Unaogelea kwa nini samaki?
You know, some people will live in places with swimming pools. Sasa.
Awe. Uwezi sema hivyo.
Unashuka two stairs. Unacheki.
Jumu panda mlima.
Kwanza ni mna kwa na stairs. Ambo kishiko ya slide. Unaingia kwa jumba usha
mbezi yote.
Kwanza from the right angle unaona wewe pia kwa yote.
Unajua sasa mnafaa kujiprepare msi.
Kwanza South Sea niggas na South Sea niggas.
Sisi kumekuwa ki flood crazy as fuck. Sasa hii mnafaa kujiprepare na mafloata wenyewe.
Oh, kwa shuga. Unajua wewe ndio mfupi hapo. Wewe ndio uko under 5
feet. Hakuna.
Wewe ndio unaweza kusema.
Wewe unafaa kuwa na sasa life saving kit.
Kama lie.
Jua unahitaji swimming.
Lakini sio hivyo.
Ayeyeye.
Lakini unajua
hapa hii kitu kinaenda.
Lakini unajiki.
Crazy.
Kwa donation kuna floods.
Okay.
Yola blockies.
Three floods lakini like barabara zetu zina like jengwa.
Barabara.
Amjajengwa barabara itemyote.
Kwa nyinyi.
Bro, kwani wapi holdi?
Kwani unaishi wapi? Unaishi mudhuru.
Mimi usafa juu ya shule. Mimi usafa juu niko shule. Like home and school is the same thing, bro.
Mbwa, uko hapa sijiki ambusi.
You need to come by the end. Sina jamini hata sana naishi end.
Unadotemaweni.
Zisa sina barabara zetu zinajengwa. So like hizo like barabara zetu mitatu zinajengwa like at once.
Zenyu wewe na nani?
Wewe na nani?
Oh see tunaon like your place like.
Yeah. So,
hakuna substitute.
I don't wanna brag like.
Hakuna substitute like you can fly there or do something like that.
Yeah, we can, but
siko na
unachaji humility, unachaji humility in
sense. Sasa pale SGR,
humility matako.
Pale SGR atakwenda inapita
wapi? Inapita wapi?
Tuko na kila kitu msi. Una just mimi naweza sema like facilities zote zina branch like kwetu. Kuna train, kuna airport, everything.
Jamani hujakaa kwa hiyo.
Everything. Enyi hawezi jitetea bro.
Sasa wana jitetea na vitu kila mahali.
Iko learning strip iko.
And don't be surprised to find.
To me, talk
don't be surprised to find. Demo kila mtu ndio ana. I'm a stick pasada. Don't keep her.
Iko funny lakini.
Si cha funny.
Kuna mtu amerani.
Community. Acha niongea basi. Najua IQ ni different.
Hey. Unaitwa mjinga in
community.
In small letters.
2x0
at 4 letters mono semi
sijeni mfupi utakutaje na caps utetaje mjinga na caps
0x0
at sacrifice at least ungesema 120x0 lakini mnaonaje story ya ma disc kwanza gani ndio imekubamba kwa hizo zote
hata mwana ya Drake aliangusha
mazee hadi ame account Spotify
yeah.
Ebu kwanza mniache tu time.
Unaweza do push ups ngapi kigeni?
Ya siwezi fika 50.
Najua unaweza shtukia recross na hem. You are decent na kula swim we.
Ni ukweli, ni ukweli.
Shida at least him he has money.
Moving on swiftly. Nilikuwa na
wewe sema swift
ni swift
wewe sema swift
sio nataka niende niseme pole pole
eh
nda huko
niko na uko na
mimi niko na jeans
poa ni heavy
sio niko na mbiaje mi I think mali yote likukiwa kwa hiyo this ni 50 hii yenye ilitokea kwanza chana hii distract ya Drake ya pili inaitwaje hata nimesahau je venye gutongo alikuwa roasted inaitwa
drop and give me 50
nani? Kendrick.
Eh yeah, drop and give me 50.
Eh yeah, drop and give me 50.
Lakini hiyo
had a lot of his chest.
Yeye ni kitu ya Drake, yeye ni line moja. The nini inaitwa?
The second one was also mad. Like he's doing a lot.
And then Drake ni good.
Hapo ni good.
Lakini hapo naye ali body yao as a rap nigga. Niyo ni nini tu push-ups?
Push-ups. I am sorry.
Push-ups.
Kani mliko mnianike hivyo? Nilidhani mtaniacha niache ni slide. Please. Nsiko hivi.
Tag it.
I am sorry. Tell me.
Sicha kuniguza paja budi.
Sawa kidogo ya short group. Sio niko na shwaje. Hiyo ngoma ili ni bamba. Hiyo DC ilikuwa deadly. Nilikuwa disappointed for my goat but siwezi kataa.
Hiyo ndio your best one.
Yeah, ilikuwa my best one.
Yako?
Yangu ilikuwa ya Drake ya kwanza.
sini push ups mataku huyu jamaa anajaribu kwa mysterious
si sami APS kwa ni mingi zimetolea
ni mbili tu
zinasema ni total
zii ziko kadhaa
kuna mbili ya Drake moja Recross na Chris Brown na Quavo gani nyingine
kulikuwa na there's another one Saturn
hakuna
aki gani. Pia pia tujataja
ya on Recross
pia pia kina
future na
future
alikuwa na this nani Kendrick ama Jay Cole kata
ali this
ama ni World,
Drake yeah. Ali this Drake na Cole
eh
alafu
akiona Metro
Jay Cole ka reply
hiyo ilikuwa hiyo tulikuwa tumestate that hizi yenye zime happen recent
lakini bro Chris Brown alifanya umse ni nasi
nigga got some balls on him
yana ni mbaya ukiangalia on terms of dissing hiyo ndio the first one I swear
una dissio aje
na jumse alianzia from what going
the third day I fucked your sugar when you still with her
guys when you make to guy
me the worst part ilikuwa venye alisema you go bodied by a singing nigga
like the fuck bro
like what part ya at take off bro
bro wezi niambia that take off was the real nigga ati it's funny how people wanted you to be the one who was shot yeah, hey bro
kuna mse alisema like deep inafaa wasi wanafaa kutulizwa juu inaka ku get out of hand literally
I mean nataka hivyo
ezi
mimi nataka hivyo
eh boda nani akifika huko nje si R&B bro Oja masi R&B huko.
Ni mnyama.
Omse ni old school bro.
But me usiki nataka kuona nani ndo the real shit. Nataka tutoke kwa hii, tuache.
Nani aja reply?
Binde what? Kendrick ananifail bro.
Acha na Kendrick. Kendrick afai ku reply. Yeah, let's just start. Quavo hajafanya anything.
Quavo aja respond.
Zani aja anaza respond.
Utaona respond aje hiyo.
Ah,
okay, mi upendo boy.
Ninge hook.
Adlib.
Yeah.
Nja kwa Adlib. Angia kwa tibangi washa everyone. For hapa, ita back to a channel 2 take off ambi wanaone cut up anything. I went on again also.
Si andikiwe kama Drake. Ampose, siku kwa nisemi imo. Tati ya ghostwriter time. So.
Lakini staff nili, kuna staff nili show you ati, unafua ku, usiangale kitu like from a degrading perspective. Like, hey, una degrade goti yako.
Hey.
Unajua, at first pia mimi nilikuwa nasema like Jingle main do like at a body like
killer everyone
wasi wengine anasema like Kendrick ndo alibody shit ndo alibody like
bro kukua facts hii ni Chris Brown amebeba no
gonna zi nasema like beef ya nini sini
achana
huko
nasema hiyo ni Chris Brown
Drake lakini
anasema
Drake
tatu
Drake Cole
na Kendrick.
Drake amebeba
sasa.
Clear.
Sasa down.
My god. Sasa hapo nani yako? Hapo nani yako? Kwa
nini? Kendrick is my god, but Drake won.
Atutaingiza nani?
Aliwa
Cole. Future
alikuwa koshi. Lakini Future Drake alidis Future back.
Akamwambia nilikupea number 1 yako, hiyo number 1 song.
Ah, lakini hiyo yone. Hiyo yone kitu kiasi. Ya Future na Drake hiyo nao ni it was just in the course of business
after like he nini
it get leave
na Future
ah sio na card what ah sio bado na zenge in one place nani pia likuanga na troll bado nani kwa story yake anyo mseni sasi Drake leo na alikuwa na alikuanga na nini Z alikuwa na Chomia Recross bado akasha na text
bro ali
umse yako sasa
lakini umse yako peti to the point you had some people to sing that song ya Metro shut your hole as wow poleni mimi yangu inaenda kidogo
lakini beef ilikuwa exciting like ilikuwa inaanza lakini sasa inakaa like ni stuff iko scripted mzee.
Hey, sasa
hii pia Kanye ako.
Eh, hey, Kanye kwanza kutokea na kwanza kubudi.
Nigga just wants to be involved.
Anataka tu kuwa
umse umse fikiri yangi dunia nyamko. Takaidi. Useme I am here. Anza kutu kutatiza. Lakini mtu hadi mnaambia.
Nimesikiza hiyo diss yake like.
Ilikuwa tu Curry Cross na yeye mzee. Ah si. Na pia
lakini lakini acha
niulize
acha niulize swali nani hapa na the best flow nani alikuwa na the best flow like kitu listenable kwa hizo this zote.
Cool.
I'm waiting for the right answer.
Champions.
Oh, you Louis V.
Skill. Ni kani goma. Si chabori na kombia piko na flow. Wait, is there money?
Kona flow. Hey, like.
Achana na this. Achana na this. Then this is what you do. Then I say my flow. Like the flow part.
But nilieleo ilikuwadi na chorus.
Yeah, Rick Ross. Unaweza sema, oh, msiani mtoa
ngoma. Alia Drake ilikuwa na chorus ya juzi.
Ya Drake ina come second. Jukiangalia hiyo Rick Ross usiposikia, wewe ni sema ni this. Utakuwa, eh, msiani mama kutolea ngoma, like iko na flow. Msiani anaangana flow flani natural, kiplani.
Pause. Basically flow ni cool.
Iya cool.
Basika unasema flow.
Yeah, cool.
Kama ange withdraw tungesema valid. But yeah kuna
yakini ya cool ilikuwa unasikia.
Anafaa
kuna element of a diss in this shit. Like you are crossing as a go.
Basika unafanga cool kwa cool.
Yeah, lakini nasema flow ile like unasikia ngoma. Sisemi flow in the part of like na ukiangalia like lyrics kitu unasikia ni kani ngoma. I saw does a diss.
Umse kenye like siku kwa nadhani atafanya ni like kutodisa alafu kuja apologize like
unajua ndio apology kwa
hiyo
na just this
kenye boni
suggest kide your apology mse
alisema kwa kola amekuwa akisema like
You know the greatest.
Kwa
alafu ikifika time uko tested bro unarudi back unasema eh poleni nilikuwa out of line kidogo like the fuck
maybe alikuelea ishi taifai kukaza wo so miss day
sometimes
you know sometimes I just release this
just skiza
bado mimi skiza hiyo ngoma hiyo fresh na sasa mimi alikuwa na cook ndio no apologies day fungo I was like bro come on Davita
but hiyo si kitu amefanya juzi amekuwa kifanya inaamini
he's a peaceful man
I respect that
fuck
from
that
him.
Going to quarantine. Adi have NB kula this is what I'm doing.
Ah, lakini, ame take the high road. Unacheki, anajaribu kusho hao youngins.
420. Like,
anajaribu kusho hao youngins. Si a must to take the high road.
Retune number.
Unacheki, tunaweza kakua too peaceful na bado tuna good music. But hip-hop ilikuwa inahitajio stuff.
Hip-hop ni hiyo, ndio unapata.
Hip-hop inafaa hivyo, kunafaa kuna competition. Maniga mnakaa mnatulia na mko all cool. Like
ndio maana mse mwingine alibaki ameenda maju. Yeah. Anaitangwa Octopus. Like bro, si ubebe kwa moyo, ni yeye.
Oh, by the way, Octa anatoa album.
Shout out.
Octa anatoa album.
Make sure hiyo album kuna mse alikuwa kiniambia staff nilikuwa nikupige by the ati Octo aliyeshanga huko sijui mwaka gani vitu anatwanga siku hizi sijui nyingine nini endo sikilize album kiwa mzima alafu kuna kitu inaitwa growth na change msanii yeye kuna msikiliza 28 na mtaka sahi embe the same endo kasikilize lakini Octo mpenzi mbona calligraph yani kutafurahia kuona.
Lakini nilikuwa nasikia like e beef ni shit ni ilikuwa scripted like to test out like AI between hizo like labels yeah zina own like hizo like car ya Drake yo sijui Top Dog alafu kuna sijui introspect ya distribution ya Cole sasa. So ni ile walikuwa na cook like no, walikuwa na cook na wewe ndo sasa like kwa benefit like from the whole situation ya beef like wasi kunisiane and all.
But the benefit naweza kuwa je? Asi yako na ngua.
Usiki. Acha
ni. See me the labels ndo zina benefit
wasi.
Oh label.
Mimi nilisikia tota the different thing from you.
Ile kwa mtalu mope ama mose alikuwa anaongea on that shit.
Ali mnyali sema hiyo kizi ilikuwa a podcast hiyo Joe Biden podcast.
Joe Biden.
Yeah.
Mimi nilisikia kitu different. Walikuwa nasema sales za hip hop zimekuwa chini for a minute. So ilikuwa scripted in the point like hawa si wakianzisha beef unajua nini zina skyrocket sales zao zina skyrocket so ilikuwa business strategy so si ati ni that serious
lakini
ni tu like to get their sales up imekuwa low for a minute so imebidi wame come up with something that ita attract attention wote just say watu wako like
kama
ataji mtu tunataka watu
wameingia same juzi.
Hatutaki pusi yo, tunataka
msevenye
Zenye Kendrick alitaja metro na digi.
Lakini ni kile ni bamba na wanaume wote walidui shit as men. Hakuna ati ile disini ya mwanze kukaa chini unaanza kuconnect
ati subliminal
after 3 million years. Ili kwa direct mzazi you're a pussy. Hivo yeah. Kia na
niite venye niko. Mbono jifiche
mzazi akirudia nasema I deny but bro. Unaona? Hakuna kubit allegation. Tunapigwa
hapo. Lakini stuff in order to solve it kitu unafaa kuenda one on one kila mtu na super hot fire msingi. Yeye msingi ni ugoshi.
Mwenye atashinda.
Super hot fire.
Hey. Yeah, you the real money kwa tize. Kule jawa flariwa.
No sex.
Bro. Siga presa. Presa.
Talking about tize. Kuna huu rapper fulani wa kitambo anaitwa TID. Uniga amekuwa a constant sound throughout TikTok. Ile wa who is this? Uni nani? Passing through my interview.
Kwa nini naongelea na?
Oh, anaitwa TID bro. Anaitwa TID.
Ati alisema nini kuhusu microphone?
Keep it away. It's so close to me.
Kuna mwenye alisema alafu jamani ni bamba.
Eh, mtani ni bamba.
Lakini hola bro.
Mtoto mdogo.
Umesema TikTok.
Eh.
Yo pussy. Lakini bora uko hapi, bora uko hapi.
So una mchanga hapi?
Eh? Sia DAG yako.
Una matako.
Mimi namjua. Si upiga pressa pamoja, no sex. Kwa sababu ni leni alikuwa Dubai. Alafu nikastuze hivyo ni gangsta alafu kisikia ngoma anaimba. Ati sitokuruhusu. Eh, kaya bro. Ah, umse. Lakini, hivyo ndivyo inafaa. Unafaa kuset tu na pesi yako.
Makosa. I rap you.
Mimi naona sayadi ngori. Hiyo story ilikuwa tunaongelele exams man. Wewe unaona anga kawe education ni worth it to, at this age.
Education?
Yeah.
Skin and depend. Unaweza sema education ni useless na kuna skills una gain. Una check. So ina depend. Sasa samani useless na pesa ni samani important kabisa. Kuna level 2 lazima ukue nayo.
Unde semaje?
Mina na I think nini important lakini like venye generation yetu imefika sasa hii like wasa naona like is less important than venye ilikuwa before. Because say like ile say kinyo aswa likuwa nayo like kitambo like yo agency ya so much jini kwe daktari ama engineer ama shit kaya yo skills ya hiko at all. So say adi wase like wanaonanga watu wako too influenced by social media kinyo wanaona like mse ana make like quick money like from trading forex hizo vitu zote anasema like mina day stuff kaya yo lakini kusoma sahi wase hako like excited as much as they used to be. Unaonaje?
Kusu nini story ya
shule? If you think education is important sahi.
Mina tegemea mali huko. Inategemea na situation nini huko. Mi honestly sio nika situation nini education is the key to success. Siyo like juu. There are so many people with degrees up in jail. Now there's nothing they're doing with it.
Oko jobless.
So, inategemea, wuna onaaje, ukona like the connections ya kukufikisha mali, kitu ya nye unasomea. Usisome tu fwa, ukithania ati itakuwa sorted. Kuwa na something in mind. Ndo nasema nga, awa siyo nye nakujanga chua, tumekuwa an all A student unathania. Ati drill ni the same. Make friends, wacha kujieka kwa hiyo kakuni yako ya
na mimi nilikuja shule kusoma.
Wewe mataka. Suandikwe na hiyo shule basi.
Nimesemia kabili wone.
So, like make friends, piga networking, jua ni nani ni nani. Juu kisoma tu hivyo kwa utakuwa miserable at the end of the day. So mimi siwezi sema ati like education kwa hii dunia sasa ndio the key to success. There are other things. So we jigeje.
So umesema like eko
necessary. Si
necessary.
Unaweza make it hata bado ukiwa bado bila nini higher education ya nini university unaweza make it ukomilionea.
Mi nine like naona it's na certain professions zitaanza ku lack like the quality yenye ilikuwa nayo kutoka kitabu. Kwanza say I swear me hakuna leo mwenye naweza haya nimetoka chuo moja naye. I swear down. Say this is yeah mzee nikutoka hicho yenye ngona niko sahi. Because sahi unaona like so SG wako judge.
Wanaifanya just like, for the
eh like bora tu wapate hiyo degree at the end of the day mzee. Say like yo
aje kuna passion.
Hakuna passion at all.
Daktari ndio ameenda amefanya 7 years hakuna kitu amefanya. Kwanza nakuja kumwambia mashida zako.
Kwanza Kenya nimecheki, sijiko umecheki Dr. Strike. Sima doki on lakini your salary ni crazy at intern 200k bro. Wewe daktari intern 200k.
But acha nikwambie bro. Mimi sikatai. Mimi sioni reason ya sisi kulipa MPs hiyo deni ya upuze nyo nalipo wangu. Hakuna kitu anafanya. But Doki ana save lives bro. Ana save lives hata huo intern. Yezi kuwa ati intern zote ati ni wafala. Kuna mtu mwenye anaifanya out of passion. So si fair enough uniga kwa miaka 6 chuo. Alafu kuja kumpea salary ya 70k na kuna mtu mwenye ni semi literate hata mtu hajakanyaga chuo analipwa salary ya 300 na kupanda. Na ana plastic na allowances na vitu za upuzi na si hata anafanya ana make an impact to our society directly. So mimi naweza sema kama kuna kitu yenye tufai to compromise ni on our doctors. Hiyo ni kitu easy situation tunafaa kukaa chini kuongelea. Juu the moment tutakosa hiyo skilled labor mimi sijui tutatoa wapi hiyo labor.
Na wewe ndio umesema ni hizi bota tona sasa.
Nitakufa mimi.
Acha nikwambie bro. Lakini
kwa madaktari wafanywe the best vetting tupate the best doctors.
So, lakini everything is vital. Madaktari kila shit bora unasoma mzee. Inafaa kuwa competent. Juu sasa wewe daktari kama ni software atatumia a cracked software hivi. Kama ni ambulance huo mzee anafaa kuwa competent driver. Kama ni nini, competency inafaa kwa for each and everything. Sio on one particular.
Mulia mchague mse yako na dimples, one ni sasa. Sasa mnadai kujengewa bukla uhuru pako.
Lakini adimini. Your kitty makes sense. How is it helping us as a country? Mimi siwezi simama ni
sana tunapenda kubanjo.
Tunajua lakini
ona kwa jamaa msi discredit shit anado.
Amedu.
Sakaja amedu kazi.
Ameka cabros.
Tao. Cabros yake ame.
Zila amedu kazi lakini.
Lakini department ya nisi yake. Ni nisi yake. Hiyo si department yake ya kulipa doctors Nairobi. Haiko anda Nairobi City.
Sijakata lakini kuna
that's a national thing.
Sijakata lakini kuna sectors na sectors zingine zina lack like in terms of health sector. Kuna vitu zingine ka sijilikuwa nasikia hiyo story flani
na wanasema
sifuna.
Umseme try.
Ati kuna hospital flani hapo siji kwa wapi ilikuwa ya x-ray machine. So like hiyo mlango like inafaa kuwa like like a lead door ama kitika hiyo inafaa kwa ndo isi nini hizo raise. Sio mlango ni 700,000 like ku construct hiyo mlango. Lakini kuna maposta siji za Sakaja ziko kila mahali nini in Nairobi. So there's a lot of uncompleted work na pia kuna vitu zingine anashughulikia which is a very unnecessary ka kuna documents flani ka hizo ma title deeds a lot of land in Kenya nye bado hazijapatwa. So ni ile alikuwa question na hiyo committee ya parliament senate and all hizo board, like why mbona afanyi kazi? So the work is not, he hasn't done.
How long has he been in office? Simtetei, but like how long am I in office?
See, imekuwa how many years?
He's in the second year kwa office ama. Sasa unajua bullshit ilikuwa mtaa, unajua nani alikuwa kwa hiyo ofisi before? Tuanze hapo.
Sijakata.
In as much as unataka kuimplement vitu zako. Unakuja unapata kuna mimi kitu moja ya governance. I swear. Naona uko the fourth fifth year anza kuongea. Jusa ingine, it is very human to kwetu nataka kuteta. But like ukiangalia kuna hiyo kiti kwanza ujaipata hivyo. Umepata na shida. Unajaribu kusolve shida zingine unaona hii ilikuwa hata beyond too much.
Unajua sasa zile
ndogo
hajafanya like zile basic mse kama hospitali.
Tumekela bado kumeka on checks. Unaona? Lakini pia ukumbuke si everything iko under docket ya county.
Unajua una umesema umtetee lakini na sauka una umtetee.
Kenya mimi nasema ni tusidisprove tuseme umse hakuna shita medu. Kuna mtu amefanya kama in terms of shule sasa na mafeeding pia. Kuna mtu amedu. Kuna laws pia policies zimekuwa zina make sense. Alafu kuna matimes mengine kanjo pia inapatanga akili. Like it's a, kitu moja governance it's a slow but sure steps mengine. Na ni tunaweza mweka on the line. Mjama wa kanisa. Junai umsei kutoka day one na alichachisha. Unachiki. Lakini pia, bado huyo naweza sema, time ya kwanza ikisha, that's the best time to evaluate. Jupia sita kudanganya. Kuna hii side enye tunawana, alafu, kuna sasa the other side enye siya tujaiona. Na sidani wengine enye wapadi mneza kuwa na idea. Lakini msishtugio, naona 10 years hivi, takuwa governor. Tapanga. Umtende me support podcaster. Next ni yetu, ama aje.
Walai.
Hata sikia. You talk shit, nigga. Enda huko. Lakini, acha tuone venye kutayanda. Lakini pia natuletea tusherehe, sherehe, sikitumba.
Sasa ndio anataka kuwekea park na zua.
Lakini nini, nani alitry na Uhuru park? Mr. Uhuru. Shout out. Umse pali yako. Najua tu anahurumianga wa Kenya matwa.
Niliwaona. Lakini obviously tuone yes.
Mimi nashangaa na dhani mlevi anakuja kutuambia nini.
Kuna story sidai kuongelea, hiyo ni sensitive mba. Lakini hiyo pia ilikuwa a big eye opener.
Chunga. Serikali iko na mkono refu.
Mimi sijasema kitu. I said nothing. Lakini mimi nasema kama umepitia uni kuna pesa hata ukomelipiwa na gava bado mwisho wa siku there some of your own money na pia pesa nyingine imekelewa na pia time yako sioni haja inafika internship ama attachment mse anaka nikao namfanyia favor unasaidia ofisi kupata guaps kuna faa kwa na return si story ya tichai ai kunta kusema kwetu hakuna chai. Siapa hali niende hoja, niende nika, kama ni chai. Imagine, in this Nairobi, na economy.
Mtu niteko survive na chai.
Una survive na chai, alafu una adi mpunda huku kwanga inafanya kazi beta. Umefiga vera hapo. Yona ni crazy. Unafaa kuwa, zote, kila internship inafaa kuwa paid internship. Jo, at the end of the day. Apart from pia wewe kutumia time yako hapo na investment uko umeanza shule na nini.
Lakini unaweza
kuna skill unaleta kwa meza.
Kuna watu watasema wamekusaidia, wamefanya favor kukuingiza.
Mimi sijawasaidia kampuni yao fulani.
Time yako ya kuappreciate.
Sawa, hii deal tulifunga 1.5. Si basi mimi nipe 0.5 yangu. Mbaki nayo mita kusema. Na show up kwa ofisi daily 8 to 5.
Basi unaweza.
Wewe nilipa na appreciation.
Weka manager na jeu una hivyo ndo unamlipa. Umempatia hiyo job sababu umempatia.
Hakuna nini bedhi amenipea. Mimi kukuwa hapo si chance. Si amenipea chance.
Oh. Umeingia shule ukalipa. Ukasoma.
Umeingia hapo juu mimi nimefanya medicine ama medical practitioner. It just happens. Hata unapata hii hadi si company private. parastatal government.
Yes,
we pia unashikilia hapo ka gavo unasema umenipa opportunity.
Lakini I think his stuff you may say one do like the issue yenye inafanya like wasa wako disinterested na like education. You like wasi graduate wengi wamemaliza lakini like kupata hiyo pesa imekuwa ngumu sana. So like hadi interns wasi wengi like kupata like hiyo do adika 70 ama chwani mse ni ngumu sahi.
Buda internship 50 sahi. Kwingine ni labda upewe 15 ama 20. Na ndio kwa sababu nishwa contractor hapo ameona pro.
Umepigishwa hadi interview.
Unalipishwa na chai.
Alafu mimi nimecheki like wasi unapata maybe. Yes, why.
Kula mandazi.
Na wende huu
unapelekwa Friday. Friday unapelekwa kwa drinks unaona ba. Ama lunch hiyo siku ku delivery watu vitu wanaona ai utuma spoil vibaya. Ajeiona hivi.
Sasa mimi nafanya kazi na order tu vitu.
Mm. The worst thing sasa ndio hiyo mimi nasemanga. It will to high time. Tuwe kufana tunafaa kutoa old heads kwa hizi na vitu. In as much as they are bringing in the experience, basically tunaz ina come up. So pia ni time ku change some cultures. Like so unapata yeah. Unaenda unaenda hivi atacho. Maybe kwenye uko privilege ama kuna njia. Yeah, uko na gari.
Sio ni kweli.
What is
it? Kuna airport.
Unapata? Unaenda ukienda atacho. Ukienda atacho wewe pull up na moti. Mm. Eh. Hey. Kama kuna kitu teleta sasa shida kwa maofisi.
Ni
hapa kana jionanga ndo sasa niko like bro.
It's not my problem your bro.
I not ya kukulipa juu wewe clearly you're doing okay. Yeah. Like sasa gari kwa na gari na mancha na do okay.
Hiyo mentality inafaishe kwanza kwa akili ya Kenya.
Hata hiyo ya kukusaidia na kukusaidia.
Wallahi.
Hiyo pia ni a guy.
Juu umetoka from a privileged family ati ni so wrong for you kutaka pesa. Like the fuck bro.
Lakini corona ni privilege. Sasa naongea baya. Like to quantify what sasa mtu akuja hapo na like Mercedes S class.
Mhm.
Si watasema huyu sasa anakuja kutusiko ofisi. Hadi ndo anafaa kutulipa ziko muone.
Anapata mlipe.
Ama
anapata tulipe.
Anatulipa.
Like kuna magari hata ukitoka hapa Kenya bro, kuna places ni Ubers mzee. The first selection. Like most of the Beamers and Mercedes sio ringanayo hapa. Unaenda mali unapata na kubeba kama Uber
mzee. Africa mashallah.
Hizo mentality zinafaa kubadilika.
Lakini pia solution nyingine ni like for the young ni usi depend so much on one.
Multiple
skills. Invest na skills zingine nyeko unaweza gain from.
I think the Kenya mse nafaa kustand out sai kwa generation unafaa kuwa na skill.
Mm.
Always lazima ukuwe na skill.
Na si moja.
Na skill si kukula baba. Sawa.
Yeah,
you know. Akonta. Sasa skill yangu hapa ya content yangu ya kudishi tu sio ni skill.
Boy na nishapita. Shout out to you baby. Eh yako kwa dem kauli bamba. Eh boy na.
Ile ni scandal yake.
Eh. Hii na dem flani wa makeup. Makeup artist flani.
Ujona
Mneishi kwa shiyo.
Bro, najwa ni squeezy nini yangu yiko. Mnafaa kutry out the life bila social media.
So, story na go down like this, bro. Walikuwa walink na udi mflani menye ni makeup artist. Akamhita pa kama wale, mwe piga makeup. So, come through to shoot a video. Kini promote alafu mini kupiga. Sa boina after kupigwa makeup na kufanya hizo shughuli zote ni kama hapo ndo alikosea. Ni kama hapo ndo alikosea kwa sababu after kupigwa makeup and all that akasema hiyo hataki hiyo video itumike. Sasa hiyo dem akasema eh tulikuwa tushagree, so either way Mr. Kiata uripost ude mwenye alimfanya makeup kama Mr. Kiata uripost nitajipostia na nimeedit nimefanya kila kitu. Sababu inaka insista akasema zizi. Mr. Q tumie hiyo vidati. Sijui fans wangu atafikia aje kunihusu. Ikako tu story mingi akamwambia madam Siu.
alafu kuna part ali unaona sasa hiyo makeup ile alifanya alipost na akatag de mwingine sasa makeup kabla huyo mwenye alimfanyia
akapiga tribute like set
of manze kazi yangu huyu naenda unasema
aka shout out ya msee mwingine tofauti ya kufanyia
yeah, that's crazy
man. Mbona kwa makeup alafu ndo kusema ni boys mwingine
ati ni Jonta alinipiga hii aliniconnect na hizi gwanda.
Yani wenye msi utoka huku nje na declare.
Yani manzi yangu.
Kumbe kuna 6 other niggas on chat kila mahali wako. Lakini maybe alikuwa nja, hakuwa anaweza. Alikuwa nja, hakuwa na process.
Lakini hiyo kitu ni crazy like. Unajua kuna get famous juu ya kupika. Na get famous juu ya kukula. Kukula buda. Sana ya juu.
Lazima stand out.
Aone za kula kae.
Ni ku stand out.
Kula kae. Wewe ni mrembo kae.
Za kula buda.
Sio design.
Sio design.
You can make it look that good.
Eh uwezi fanye
kile. Yako itakuwa.
Ah kukula sitali.
Yako itakuwa. Eh boys ni mlafi.
Eh boys ni mlafi. Je. Kwanza kula chapati tano. Eh.
Kista.
Chapati tawe.
Yes, yeah, I can't give you in one city na so much.
Ule mse wa chapati na shanga yote kwa leo.
Hiyo sa
mse ndangwa.
Hiyo sa ndo malanta mse. Lakini mbona msupport?
Yake ni ya for fun. Unacheka.
Unacheka hiyo pressure ni.
Comedy.
Ana nini?
Bwana kuchekeshi. Sikia, ukiona huo boy, ukiona huo boy utatoka ukicheka. Bwana jikwambia
Fast
up nervous.
Wezi cheka.
Ara.
Kitu tunafaa tu accept as a society. Tunapenda kitu ikifanywa na mtu mwenye anakaa vizuri.
Just me.
Pritivishia angekuwa anafanya the same content.
Wezi kia. Misi leo kumbia vibaya. Lakini content pia. Content tells us beyond the person at times.
But lazima.
Kama ule wa. Ule anapikianga my husband kidogo amepika hooves mara
uonapika vizuri
ngoma
sio mbishi lakini
hiyo ni talanta
hiyo ni talanta acha ni kwambie
kama anasema kukula
hiyo boy na pia ni skill bro like abuskia ulikae vichini acha ni kushow eh una design
eh ndio
hiyo sio ni juu ameiva. Ni juu ameiva ndo maana mna
promote yake. Tunje kwa tunasema hiyo tunamwambia oh
na pia sijui kama umeanalyze video zake. Video zake zimeishanga sinye. Ajameza like iko tu kwa mdomo anatafuna. So
at least
anajua mdomo take time.
Ndio maana
sema hiyo sio kitafuna.
Lakini ona how many people have gone on the internet wanakula. Ni wengi
lakini si wengi
pia kuna haka kona
haka hii vizuri
acha nikusho
si ni mrembo
ni mrembo
sicha beauty will take you
ni mrembo
ana acha
mrembo ndio tutakula sisi sema kuna mbia
mtaji aji see like in as much as he's not the one who's beautiful
niambiwa sana sura ambayo ni mimiki tunaona
mimiki acha kuongea hivyo. That's his una personal
opinion.
Acha sina leo kenye mnasema lakini kenye pia nasema. Ukiangalia siku hizi tunaweza kuwa this kill ama special move. Kitu tunaweza kuufuala sana. Abu sana nikuulize. Nani anakamenye kutushio nini? Ule mzee wa Gwet. Si alikamtu akana kutupigia story. Sasa msi hivyo ni brand.
Agwet TV,
yani kwa Agwet TV. Kuna ule mzee fulani ule
kwenye lile toko podcast
chenye chonjo kana next year jo
oh
unacheki like hiyo ni staff saini king ya mtaa zingine mtapata watu kaa so wako hivyo hadi wengine deeper jamaa anaweza
lakini yeye baada ajiingia pake vizuri lakini
but kuna kitu amemweka nje unaona kuna vitu mingi zina happen huku hivi kunadi
hadi
hadi
simple
boy
simple
boy pia lakini mimi nasema simple boy wewe jisikie useme
darling hiyo shenya fire si darling
anaifanya ina smart
special acha special
model art of fantasy video zote most madhuri kwa kwangina mentality ya what blow up
exactly wala
kwa watu fanya tu business yao
buda si kwa saidia the fuck
anashtukia hivi unaanza ku blow up.
So mse pia in as much as nini kuna kitu anafanya in a good way apart from the kukula.
Iko sawa anafanya hivyo lakini mimi
nasema yeah, content si rahisi.
Kukula si talent bro.
Content si rahisi. Juu sasa si pia kukula, kuna place anapiga
shanza
nyongo. Kuna place anashanza kupiga
nini. Tunaona kwa mdo anasema.
Kuna nini
kukula si talent. Afi hata namaliza kukula hivi.
Hiyo ni smart move. Kuna mse angeka yote.
Sasa ndio sasa mbona
fanya wewe kuna mtu anafanya fit kuna mtu anafanya fit pia nimemwambia
lakini sisi
wewe tupende nje kwa unajua pia Kenya kwa mimi naonanga ukitoboa Kenya kuna countries
tu acha mimi nikwambie
jinja kwa tu beauty nje kwa sasa aka tu kama hiyo kana
nitapata acha nikwambie beauty inaweza kuget a long way acha nisijaribu
jakata
beauty itakufikisha mbali
I've seen white brought me
inaweza kufikisha mbali regardless of Kenya umebeba kwa kichwa chako. Watu watasiumingi tu wewe ni wetu jueni mrembo unaka kwa mwerevu lakini labda unaweza kwa ndogo modi. So wezi jua.
Lakini mse ame try. Lakini yo move alifanya ilikuwa daddy. Daddy. Daddy.
Yo yo na ilikuwa kwa crazy.
Bora ako happy anapata pizza zake. Hey, lakini pia content creators wana trying mse. Come up na ideas kila time.
Hiyo nini?
Na ikuwe bado feel.
Lakini niko na
it's not easy.
Niko na swali if tuseme uko na dem alafu saa mshafika like your process ya saa mnaenda kuoana. Alafu upate 60 piaki milikiwa ama nini? Stuff hiyo utafanya?
Na drop tu.
The first thing, how many were
there? Sitaway Hill.
How many were there in that video? That's a very important question. The brother train bro. Alafu wewe ulikotaka kwenda kukua stage.
Hadi si sex like picha. Umeona like
me Twitter ni sumbo tu.
Picha tu.
Lakini mbona
sasa hata game yao wapi kwa simu yake ama wapi?
Zi imelikiwa.
Unaipata na
internet.
Imelikiwa. Umepata iko hapo.
Wanasema so and so's girlfriend leaks leak.
Whose girlfriend?
Dada. Wife. Acha tu
easy. Tu experience bro.
Muta utafanya nini? Yes, utamwacha after kumwacha
event.
Mwacha na acha tu na acha.
On a bad day.
Utamwacha alafu.
Na acha social media.
Sikia man, on a bad day go 10,000. On a bad day. Akiamua kuwa serious. Take your experience bro.
Wewe after umwache utafanya nini like?
Na nani nasema na muache.
Usikilalaza bro. Utafanya nini?
Atakutafuta. That was a long time ago. Usiwaskize their line Photoshop.
At you Photoshop the fuck.
Hey bro,
Captain Seva who?
Yeah.
Mimi personally
if Jesus can save you.
I just sit right na mimi tu nitateke. Mimi nitaishia.
Lakini how known was it that nataka kumuoa?
Ilionekana kila mahali.
Na mimi nataka kumuoa.
Ilikuwa ile
social media tu si yani labda ni Instagram. Kasama wedding.
Lakini kitu yenye alikuwa
nisikize story za
watu.
Mimi nisikize story
za watu. Lakini kani ukweli.
Ni different. You don't know her there, know her.
Cheki.
Ni different. Don't know her there, know her. Kwa sababu sema hivyo.
Acha nikuchapie bro. Ni different in this case. Like umemeki relationship iko open to the point where ushamwambia vitu zenye uko proud of. Alafu yaka akaget keep hiyo. Alafu unakuja ku find out hata si from her. Unakata siku moja na unaingia IG. Ama unapata tu umetumia reel unafunga hivyo unapata nini za demo wako.
Umetumia WhatsApp. IG umetumia.
IG kila
wakati. Hadi mwari ujai bonga.
Hadi ujai bonga. Umecheki.
Uwanaka.
Uwanaka demo wako.
Nao shodiza alikuwa body count.
Alikuwa mbili mbili tu. Ni moja.
Iyo moja na ilikuwa ba.
Ilikuwa bahati. Hata kuperform.
Bahati mbaa. Iyo performance sasa. Una mbio wangu hivu. Yeni detail mingi bro.
Hali lazima nisikie bro.
Alisema. It was alifanywa vibaya. So literally nikawe ni
save
wa kwanza.
Alafu hiyo picha ilikuwa na wanaume wengine wanne.
Hapo utafanyaje?
Bro, hiyo hata tusiongee.
Sina nguvu.
Sitawahi ongea yako.
Sina nguvu ya kuokoa. Experience inaweza patikana.
So like kuna a celebrity mwenye nifanyike hivyo lakini bado aja like respond ama tujiona shit
but ni amemjui venye ana Jordan
kuna haina shida haina shida
bora tumeona
kuna mtu amefanyia
iko sawa lakini sasa wali
msami ameenda ame travel worldwide bado anaona ni huyo
bora tumeona akiwa huja
toka Kenya
mtendee iko sawa iko sawa huja
toka Kenya
point ni nini tiboro mmona akiwa uchi
hata
history baada ya itit fulani ati like yes alidinywa lakini at the end of the day
anakujenga kwanza
mimi
si wewe
hiyo hiyo kuna stand
bro no boys
ujanese
boys kwa kando yangu akitek
follow fame twitter moment
see like anytime DC was been in dem yake amekuwa clapped around
na sisi kwa Twitter kuna vitu zingine zinasumbua like
but mimi naombanga nisikai kuwa na bro kwa kwa situation juu wa
nataka ni mimi bro
your stuff
so the next question sani like say una feel like marriage say pia ni worth it
marriage ni worth it lakini ni a very calculated risk because you have to move right usikuwa na pupa juma you believe bado na hizo shit jumi kitu ya kwanza at least taka tumetoka mahali alafu to expect tutaziua recurrence ya maisha lazima kuna social limit inaitwa family na family itoki kwa vitu zingine zetu tuko nazo ni ai heterosexual man
cool
with
utaumuulia
utaacha hapo nilikondai kusema straight nikaona lazima ni ongee
scientific
biology scientific so one heterosexual man with a sasa nitasema female ama another heterosexual female
yes
that's a basis for a family I believe in that shit but sasa kupata huyo worth it lazima pia ucheze kadi zako right alafu man shida nyingine ni hiyo stuff mimi na believe kuna msi huko nje kama mimi tu ananingoja inshallah baby uningoje tu usiningoje ukitafuta acha mimi nitafuta experience nikam tuongee jista una cheki shida ase uwezi enda kutafuta kitu fiti mahali mbali afu utake kuibadilisha hiyo nao ni uongo the only thing unaweza change hivyo ni gari na bado Toyota itabaki kuwa Toyota uwezi ibadilisha ikuwe Mercedes
kwanza the shit niona crazy ni stuff ilikuwa sorry the only thing that can advise a woman is age
advice
a woman ni age yake sasa ukiona kwanza ilikuwa staff ilikuwa ya Rihanna sasa ukiona vitu nyenye sasa Rihanna like anabonga kuhusu like about maisha yake ni very different compared like sinya alikuwa huko 20s 30s yenye bado fame yake ilikuwa ina hit sasa alikuwa anasema venye sasa ana value so much like family hizo vitu zote about marriage yake lakini hivi tukaa ingekuwa kitambo hizo vitu like ingekuwa like kwa akili yake at all so hadi ali admit like kitambo alikuwa na do the most lakini say at least
lakini mimi welewa anga story ya Dem na Chris Brown vibaya sana aseni watu wako 20s early 20 I might think I will go 20 mko on top of the world mko na pesa yote bado mnajaribu kujifind out lazima mta wild out but in as much as you na happen mimi na believe in marriage na believe in your shit but lazima ni proper man
unasema si wapi
mimi nimesema ukifind the right person we seto ukikosa we dinyane huko nje so utadu
Usdinyane.
If you have to do whatever makes you happy, kama ni kuruka nje ya ndege unacheza adrenaline wewe fanye hivyo bro. Jo at the end of the day si kila mtu atapata love hapa hivi. Kuna mmoja wetu
definitely, mimi nilishafa in love, naweza
ikubali kama niko na pesa. Sasa nikose pesa na nini
bro
bila bia
bro.
Nini pia
bila msea kona nini na hit $1 billion msea kona doyo karibu yote hii dunia pia ametokwa do si ground enough
mimi sijasema ati nahitaji pesa kukipa woman mimi nimesema nikikosa kukipa a woman ili nikuwe na pesa
So wewe pesa ni second priority.
Hiyo ni second priority kwangu. Nimewadanganya, ni first.
Unule boys wa, hey man, leo siwezi tokea FIFA, sisikii poa. Sasa yeye akaniambia, "Toka kwa nyumba wewe. Me or your boys.
Fikta kupaa."
Anaona hapo guy. Haki baby is kwa hiyo. Bro, that is my second priority.
Wow. Ni story tuta keep it.
Keep it clean. Kwenda huko.
Nani anika?
Pussy ass nigga.
Eh? Una semaje?
Mimi naona ni kitu ya maana. Siwezi kuzilia. Mara tu nimo vile tu amesema. Like family. Sasa ukimaliza generation yako sasa itakuwaje manze? Au dai unataka kuniambia utaki watoto?
Lazima autism iendelee lakini. Hapana. Lakini if
lucky me wanna if worst comes to worst, like mean lazima atakuwa mtoi na ta raise right, but mean ningependa ku raise mtoi in the basis of a family, si ile ati co-parenting. Gin, as much as you can do the co-parenting proper, mbona ilifai ya Davy na kuna tembe
kwa pamoja. Tafika tu pali tafika tu mtu hii in one way or another.
Isa.
Lakini pia kuna Stephen Hume selisema hii. Hii kuna facts zingine wase, see, not everybody is meant to be a parent. Na pia not marriage is meant for everybody pia. Kuna wase ingine like, unawana Hume say, unajua hizi kwa mzazi like at all. Ama hizi survive kwa marriage.
Lakini. You shit na make sense. But sasa Kenya iko ni see shida generation nyingine we rush too much. Buda could date siji mtu one year ushamwa kuingia. Ai bro pia acha ufala. Alafu unajua kuna kitu moja. Past ni important. Hata kama ilipita, past is very important.
Very.
Ju hey. Yo. Unaingia hivi mtaa mahali wanashanga. Wewe ndio uliamua. Jisikia. Na umeendoja.
Lakini mimi nachi.
Na unaangalishwa na kamza ikofia ule wa Arsenal sio wabaya. Ileva. Mtu wao mtuka hiyo, alafu mtu wa boda. Mtu anganya. Ah sio kwa red flag. Bro unajua unatembea na red flag inakaaje? Ah come on. Zii.
Lakini mimi naonanga like tuseme ka ka udai like marriage ama watoto like homeshi yako. Like
strap
pia.
Up always.
Yes, strap up. Lakini make sure ume consume drugs pia. Jupia ndo wenchi umekufa mapema. Budo unadai kuwa 70 ndoko peke yako.
Sintajiuo.
Jumi nae mkinipigia ati nikiwa na familia yangu ati mnadai kuja kuhanga na mimi. Siwezi shike usimu.
Sambona.
Na nifinia familia. Mimi sina deni na wewe. Nani anakuwa?
Nitasema hivyo. Wacha hivyo. Atakataa boys wake azue. Dad don't want us to go to Uncle Mzee's
house. Siezi.
And the way he has a good house and the way that you know you're poor. You're poor. Let's go to Uncle Mzee's. Buddha. Mimi nitakuwa the fun uncle.
Si, na sema, hiyo shit itakuwa like
two wife yako akiona na present hapa kwa like this nigga is money has come to this house.
Ndio mimi nakwambia nani uko sure je utafika 70.
Inshallah.
Uko sure.
Miss Dyke fika 70.
Hadi Miss Dyke fika 70.
Zinasema if nifike 70. Mimi na Dyke hapo ndo sana day ile iko like hapo 75 hapo 76.
Me honestly, mimi kusema kweli, mi Kenya naonanga kuhusu generally ka human race. Tuna tendingi kuthink tumeko hapa tuishi forever bro. Hii mwili ni temporary bro. Ni time ufanye mambo yako kwa umeondoka. Hata si getingi point ya funerals. Juu, it wasn't meant to be forever. Kwa ungekuwa meant kukufa. Ungekuwa.
Hakuna funerals ni nini bro.
Ilikuwa end bro. Ilikuwa end.
Ndiyo maana human nature utaki ishe.
Kwa nini?
Sipio what is the point? Sipio kuna dem sayo una, hauko na peshe.
Sasi, si unajua, kani life well lived, yu una celebrate.
Mande.
Kani,
maja ni yako sasa, nisipisa kama. Sipisa kama, ndo at least tisike vibayo kienda.
Ati point ya
kwenye. Chwa mwoko chini.
Standing point yangu.
Na yu msa mekwa na wazishi juzi.
Standing point yangu ni. Standing point yangu.
Crazy msi.
Standing point yangu ni kitu moja. Misi yoni, misi sikuangi thrilled ati kuishi maisha mpaka nifike 90. Naonanga tu hiyo ni acho.
Okay, weishia konde.
Niko sawa, lakini
human nature ni udai kuenda na udai pia mzee
wasi. Ndio nashanga mbona tuko na hiyo nature.
It is human nature.
It is not yani
si yako inscribe.
Tumepewa temporary. Like uko hapa tu ku do your own shit. Ukimaliza purpose yako you're gone. Sijui mbona watu take time kuslob na kusema hao walienda tu young.
Hiyo stuff ya human nature. Ukielewa utajua jibu iko hapo.
Hakuna kitu kama human nature. Si tuko selfish. To agree tu. Unataka uishi
miaka.
Sasa basi ujue.
Unaishi spoti ya mtu mwingine.
Toka hapa tujue. Nikose kuinama hii wiki na next week. Alafu tukisahau hivyo. Enda ujue.
Aje.
Si mwisho wa siku bado utadai
siku yangu ijafika bro.
Mbona useme siku yako ijafika inamaanisha? Niko selfish ni yote imebaki ama aje?
Hapana, nitatoka, nitaondokea the next man in line mwenye alikuwa anafaishi.
Lakini hiyo point alikuwa anasema yenye. Tuseme like ushafika like majority of like circle yako sasa. Wamefika like hiyo point yako na familia like na saa wewe like hauna. Your time sasa ndio una like fuck prioritize like vitu zingine.
Kama
kati sema like familia yako hawezi sema like boys wako yes amekushow ati ati kuna form siju tuende tukate club
kuna inaweza kuwa ni club yako ninafungua Seychelles huko bro.
Iko sawa yenda kuja
na si umesema uko na family uko na brother
uko nyumba kwa nyumba kunyuuji
sasa imefanya yake ni pia kuna wase kuna wase pia solitude pia si kitu mbaya.
Kila weekend unanipigia unaniambia we tokea form
sasa ndio I've made money. Sasa yote mbona sina nikasikia fit.
Acha nikwambie kitu moja.
Ikienda end up hakuna venye something kama hiyo.
Mimi always nitakuwa mimi family time uta make provision.
Hiyo ndo the first one.
Me definitely.
Zingine sasa after that zina come like second or below that.
Me definitely kenye najua unless uko tu mjinga. Utajua tu definitely priorities zita change. Nikiweza kuwa the last one kupata family hapa kati ya nyinyi wawili. Siwezi wa hit up kila weekend. Siwezi wa hit up kila
weekend.
Sisemi the last one. Nasema kudai family.
In the instance.
Hata nikiamua bro.
In the instance nikuwa mwisho kuingia family.
Bro. Siwezi wa hit up kila
weekend. Mtabaki many block, many mute. Jumi nita chazizia. Na jwele ile siku na navy shopping.
Na priorities.
Ndiyo nakuja. Ile siku na jwele hivyo na shopping.
Unajua nimeexplain hii kitu na nimemiss point yangu.
Mimi nakuelewa.
Mimi sana agree nayo saa hii. Mimi ni kushinga sana.
Mimi nakupea second thing. Kenya nilikuwa na kushow ni definitely circumstances study it depend. Hadi mimi saa hii kuna shughuli naweza kuwa mnichapie ni mogu. Circumstances yangu, hiyo stuff. Kuna always two answers, yes na no.
Yaha.
So it determine what is going on. Unacheki. Si kila time hata zitakuwa zinaenda kufanana. That's always. Lakini in the instance ni mimi kwa mwisho ku wife. Ayaya bro. Mimi naenda chachisha. Like mimi nita rabbit in my time. Na kupigia tuma sana guys chomoka. Ati uwezi kama hivi? Kama umekaziwa buda. Sisi tuko hadi tumetoka Kenya msie tulikuwa tu hapo tu kidogo. Hey bro, na unaenda hivi shopping. Unaenda hivi unashika sijui pampers unashika ma vitu zingine, unaanza kuchagua hapo kids items.
Lakini
hiyo ndio si kuna buy tu.
Unacheki hiyo maisha.
Nachachisha. Lakini hiyo nanunua juu yako.
Haitakuwa satisfactory like for the rest of your life. Utakuwa umefanya hiyo kitu for so long siadi unashangaa like point yake nini.
Hobbies.
So nasema the solution yake ilikuwa like wefanya like drugs crazy ndio kufa mapema. Kwa unafika by 60 hapo like huko
usha I love the hustle. Mimi napenda go up. Hiyo ni the first priority. Niko na hobbies
like,
interesting.
Go ups, yes. Like,
niko na hobbies interesting.
Spend it with me. Because the point
is
niko na hobbies interesting.
The point
to imagine unaenda
the point of
weekend umeenda kwa rafiki yako fulani huko Russia
peke yako
shooting huko hivyo hivyo
nitabweka msee.
Mimi lakini
sikudanganya,
afadhali ni baki in loditude than ningie place nitaenda kuchezwa. Afadhali nipigezwe lap kama uenda tu
solo. Wewe utabaki single si ati.
Hapa.
Kwa drugs
watanao. Joja wala cheka. Bro mimi nimejipanga. Mimi nimejipanga.
Ah mimi bethe mimi niko content.
Mimi najua how to keep up. Mimi najua how to keep up.
Niko content.
Mimi najua how to keep up woman.
Ah mimi sina shida mwakip. Mwakip. Mimi sina issue na.
Like afa nikikosa nikipata awa jokes jokes acha nipigizo lap solo bro nitapata interesting hobbies ji niruke lonely at the Red Bull wali dive wali kwa
ngakosila wali nifanya kengende lakini mimi ni ile like na dai ku make you kitu kwa moment na wasi wangu mzee because the moments you me make like zimekuwa memorable hadi nikiwa like young nisenye niko na watu sasa mimi kwa hapo nimeenda Paris mzee na shoot Eiffel Tower niko top. Damn.
Manza dio unataka mtu akuchukue picha.
Bana si unasema
si unaichukua
fast. Si pia kuna mbogi. Yeah, mimi hata nisikudanganye.
Mbogi sahihi.
Mimi legitly mimi na dai family. Like hiyo kuna vitu mimi huonanga. Mimi ni uncle to a few. Mimi naonanga shit that sometimes niko zile za ama tu nikae na boys wala intimidation mtaa. Inaona kuna mali nitakosa kwa nitamuumiza mseju mfuko siwezi mind mtoe sahihi. But like mishwa siku hiyo ni mimi naona ngamana me make it ni like unapendwa na bibi yako watoi wako buda
sina na kinyo nasema
ni mbaya alafu guaps yako iko fiti pia gari iko fiti kija like kuna hivyo ndio mwanaume ametengenezwa akue unacheki but in the instance upate sasa dogo mozi mwenyewe hizi vitu zinakosa kufanya zia line yenye pia unafaa ku discover kama love ni yako ama si yako juu kisha discover mbaya ama si yako una ndo tu ku make investment zina make sense
anza ku gain buda udeni mapema mimi
nakushindo upate kigen mwingine hapo umechanganyikiwa umrushe hapo hivyo
msi anza meth msi
kama uende tu kwetu father hivi
labda mimi nawapima naweza pata bibi hapa mbele yenu
kupata sio shida ni kuweka na kukaa naye kupata sio pia ule mwingine mlikuwa mhesabu first born I want him to be called Jaden.
Sai kofu sai
ona. Ndio tapia.
Dakika kidevu piti na hiyo dirisha.
Sai pia kuna segmented hot seat lakini kuna swali fulani. Ngoja nani alikuwa next?
Ilikuwa
mimi ndo
nilifanya. Rock paper scissors.
Mimi ndo nilifanya sani. Ilikuwa between nani?
Mimi nilikuwa kwanza kufanya hot.
Mimi nilikuwa next.
Ni wewe leo. Wewe ulizo swali la tuingie hoti. Tuambie sit ni aje.
The first question ni
the last question.
Utatuuliza sisi sasa.
Ni the last question of tuingie hot seat.
Zi hii ni hot seat tayari.
Ama ni hot seat. Oh, washaingia hot seat. Also hot seat ni sasa. Une kwa kwela inojibu maswali. Na si aje ku beach out kujibu swali.
Unajibu swali.
Sikulizi atika unakunywa maji.
Nakao na code kujibu.
Hizi lazima
umesikia option.
Code kujibu.
Sasa hivi tunajosha kokwe. Tabaki yeah. Kitume kuumada hapa hivi.
Sasa swali lapana si ngumu sana. So ni would you rather find success and never find love ama find love and never find success kwa maisha yako?
Hey. Find success and never find love.
I mean I find to success. Mapenzi sitakula. Sitakula mapenzi.
Unaweza.
Sitaendesha mapenzi. Sitalipa mapenzi.
Hey, hapa kwa kuendesha.
Nimeona watu hapa mwanze fanya cocaine mapema.
I'll rather if it's.
Lakini wewe ungechukua?
Ungechukua love. Utakula mapenzi.
Ah, swali si za. Mimi nauliza. So for the next question ni kwa sherehe, umeenda sherehe sasa, would you rather crush wako, yani crush mwenye sema tu like huyu naye nikimpata akutapikie ama wewe umtapikie?
Acha nitapikie.
Unataka
crush mimi ndo nimcrush ya
ani nitapikie tu
your biggest crush like sasa.
Wacha nitapikia.
Eh, itakuwa embarrassing
for her. Na dai kwangu. Get a feeling ya. I want
to go in something deep. Unapenda vitu
weird. Yo. Yo. You know, I got a taste first.
Eh.
Come on now, JVJ, yeah.
So, would you rather bad sex for the rest of your life? I'm a bad food for the rest of your life.
Wacha ni kuleta kataka. Wacha ni kuleta kataka tafadhali.
Wacha ni bad food.
Lakini bado madem mwenye umenini na wanajua bado.
Hapana.
Heri bad sex.
Heri
bad sex.
Kuliko chakula.
Mimi kula unafaa kukula thrice in a day at least. Niko na kula hizo tebote vibaya. Juu ya ai yo.
I mean, niko na reputation huko
hivi. Wewe unajua. Wewe unajua reputation na tunajua. You are a bad eh?
You're a bad boy.
You're a bad boy. Do it. I do bad things with a bad boy.
I mean, you
I'm so, not bad boy.
So the last question ni ungerada ukue average kwa kila kitu nyo nafanya ama just good at one thing. Niko good shit in the rest of the thing.
Wacha niko good at one thing.
Niko average.
Wacha niko good at one thing.
Many streams.
Wacha niko average.
Wacha niko good at one thing. Wezi joe one thing niko good at. Neza kakua
board. In everything bro na nikuwa na do in everything. Nujua the typical average was standard wise. Oh here ni like.
Acha mimi niko
mdeli kwa basis yetu ya argument.
Acha mimi niko kitu mdeli moja. Yenye niko sure uwezi nitoa. Kuliko ni ufanye vitu nusu nusu kwa.
Acha jamii certain makupia jibu. Unajua hizo swali si zangu.
Hizo si kwa
chanzo. Ain't average, ain't average niko.
Acha niko.
You average niko.
Acha niko the top jiko kitu moja.
Aitsi. Lakini kitu moja inaweza kuwa kitu pia mbaya.
Yeah.
Kiboy na
kukula tu na zinamletea pesa.
Sasa wewe mimi ndio na dish
sineza anzisha.
Oh dish.
Si tuanzishe oh, platform yetu tu. Wacha nianzishe yangu muone.
Hoda. Toa hivi tu kamera. Mwambia kula, sijaribu na takasha kwa Islando. Mwambia kutafutia mask kama hii.
Tunaanza ochaps.
Weta baki majifunika uso kwanza.
Mazigizaga.
Ukifunika uso unakuwa na nguvu kalia. 50% probability of success. Mimi ndiye kuja swali ya mission ndio tufungie hot seat. So. Ena mmetulia.
Si tunakusikiza bro.
Would you rather find out like let's see 27 years? Would you rather like crush wako akuadmitie amekuwa anakupenda for the longest on your deathbed, or uwe msee yoyote alafu after shower ndio ujue msee ulikuwa unafaa kuoa, like nyote mconvince, like after umeoa baadaye soulmate wako mwambia na nyote wili that you are the wrong people, which one unge prefer?
Acha mimi nikwambie, niko kwa deathbed, there's nothing I'm living for, so akiniambia tu nitasema alafu ni dead, so
Mihiria
imeisha.
Nakwambia
kwa deathbed.
Deathbed. Yeah.
Mbona? Niambia tu kwa deathbed.
Yeah.
Amesijikeshe ni
maisha. Hiyo maisha yote in the wrong path. Alafu nakuja ku hapa.
Mbona unaniambia hadi?
Unasunge. Si mna confession na soulmate.
Tuna confess
ni ile kwa pata na ile ya
kisauti so. Tuko fanya kisauti
so.
Ile fanya nini?
70 ni late. Umeoa tu. Umeoa for that. Probably married for 5 years, only dated 3 years.
She's too Teme late.
10 years.
She's too late.
So hile mpata na trao, muna catch up, walafu muna admitiana hapo.
Aniambi nikio naenda kudedi enye nikoshua na dedi. So,
lakini unajua crush, haimanishi lazima mjekua na maisha fiti.
Hai make sense.
Yeah. Yeah. Perspective mini nichagu yo jibu.
Mine za reincarnate ni uwe buwana.
ushodeledemufinjwa na hewa nika likeshanga uni nani mekona
wakoso leo nimesema vitu sana.
Naweza tupigiwa tag ya socials na pia unaweza tembea pale tunaweza kupata tukipiga ma
so follow us on all our social platforms, Fresh and Clean, IG, Twitter, TikTok. Na follow us nini, follow us on Spotify and Google Podcast and what else, Apple Podcast. Yeah,
mimi naweza nipata Shen's Revenge kwa kila kitu, kila platform.
Kwa kweli tumefunga chapter smart.
Don't forget to share, like, say comment.
You can send us a voice note on Spotify.
On our previous episodes, kumbuke ku watch the last one, which was about mental health, if I'm not wrong.
Oh, and also we had a music segment. Check that
music
out.
Music segment, more cheese zote. We're also dropping another one in the next episode in our puja. So yeah, that's been our time.
Wow. Till next time. So tuta more coming your way. Pause.
It's been Keegan. Mi niko hata sina kitu kuambia, acha tu niache tu hapo.
Naona body ilikuwa inafaa kuisha fiti ukoongea.
I am sorry. Acha hapo.